Atireka gukomeza kumvanje
Unifatafata kuna muda vina boa
Ulichira hanu hose kuko birambangamira
Akutanitea doa
Itali byo byose ushora kuba rambona gangichi gwe
Moyo wake tishuta lo
Ari kumwana turi kumwe bafite umutima woroshye
Nachua na kuvi
Nabizi birakubangamira
Wesa same kuzidima uju
Ari kakakana kwa kakurusha nutumani nyeri
Leta tichu
Ati ngabanya ubwibone
Bishana bishana mnuti
Ibyo kuzu unyikaraga imbere ntago ndi muri mudu pe oh oh
niko sala
tubumeze neza meze neza
sijuwi wewe uko
ibyawe byo sinshaka no kubimenya oh oh
kunyambe wanyama
hano bari kumba mbangu
nyama kwa nyama
nyama kwa nyama
sijuwi wewe uko
ibyawe simbizi iwi goyo
niko sala
tubumeze neza
salama
tubumeze neza
sijuwi wewe uko
ibyawe sinshaka kubimenya simbyitayeho simbizi
kwina bana